ɓaleejo non seeɗa darnde makko noɗa métre go'o e centimétre capanɗe jeɗɗe e joyi Abdoulaye Mohamed jiya kana Agadez wona mo janga dow fi no guineji jogorte har filla jahaale ley l'école goɗon ɗon Agadez ɗum ne o heɓi saɗɗorma bawɗe ko wata ko tawi o heɓa o yettina jande makko nde ɗum waddi ko kanko Abdoulaye wakkati mo powtiri l'école warno o maɓɓiti nokkure ko wiyete parking to himɓe ndesoto moteje muɗum en gam batto heɓa o yoɓana jande makko nde o yaara ɗum yeeso
caggal kantol am jande ko hitande arande ɗum mi hawro e rafi bawɗe ko jangata Allah e mayde dottijo am laatiɗo wallino kam sanne gam heɓa tokkitade jande am waɗi ko maɓɓitinmi nokkure gam renude moteje tonimɓe garta gaɗa weltare mu'en le commune mo Agadez o
hannden Abdoulaye o endan omo woodi nokkuje kewɗe honno endan to o watti sukaɓe no golla e ley arsu kono mo heɓa omo hawra hawru ɗum o yoɓanowi jande makko nde heɓa o yaara ɗum yeeso de haɗay omo jogi gollal ngal du fa no woɗi
hannden mi hawja kina nokkuje nayi to moteje pandata motere fuu buuɗi laso nder ñalawma keme joyi nokkure fuu waddan takan nder nokkuje nayɗe mi hoƴana sukaɓe ummatore nayo wonɓe no kinnani kam nokkuje amɗe ɓe joɓanmi nder ñalawma fuu Allah yettama ko kawrumi caka lebbi ɗiɗi ɗum ni kemmi yoɓande hoore am ceede jande ko hitande ɗiɗa ɓere ɗum kam fuu e guineji janguirɗe
hooreɓe gallurde e koye muɗum en ɓe mbi Abdoulaye golle waɗɗe wooɗi sanne
no suka ummatore noon keɓɗo yottade hannde nokkugom gonɗo ɗo jogi hoore mum e hooƴude woɓɓe golle ndenne iri majjum haani hooƴe misali gam yahdu yeeso commune uji amin e leydi ɗin e hoore mum
ɓe golle ko Abdoulaye waɗi walli guyka moteje ɓuytiri e nder commune on mo Agadez.